unisikie, na Yesu unipokee, Bwana unihurumie, na taabu zangu niponye. Naomba unisikie, na Yesu unipokee, Bwana unihurumie, ninalemewa na mizigo.
Mambo yanaporomoka, kila kitu kinabinuka, pasipo msaada wako yote yataishiria.
Naomba unisikie, e Yesu unipokee, Bwana unihurumie, na taabu zangu niponye. Naomba unisikie, e Yesu unipokee, Bwana unihurumie, ninalemewa na mizigo.
Juhudi hazileti manufaa nitarajiayo, naona napoteza muda nazidi kudhoofika.
Naomba unisikie, e Yesu unipokee, Bwana unihurumie, na taabu zangu niponye. Naomba unisikie, e Yesu unipokee, Bwana unihurumie, ninalemewa na mizigo.
Hata sala ninazo sali najua wazisikia, lakini unavyokawia kujibu ninaumia.
Naomba unisikie, Yesu unipokee, Bwana unihurumie, na taabu zangu niponye. Naomba unisikie, e Yesu unipokee, Bwana unihurumie, ninalemewa na mizigo.
Ninakuomba uyaguse maisha yangu dhaifu, uyabadilishe kabisa, naomba uyabariki.
Naomba unisikie, e Yesu unipokee, Bwana unihurumie, na taabu zangu niponye. Naomba unisikie, e Yesu unipokee, Bwana unihurumie, ninalemewa na mizigo.